Dean B's a 5219. Oh, standing beats on them. Jeez. Cause I drop drills, so yeah. Like so on my feet, like we on. Oh, yeah. Indoka poku tibene nendo kanjazi abefuni drip esetu sandis bapa manzi dala sakudla ngokunenze ngathanazi but asikhwela pho lomculo wethu nowazi indoka poku tibene nendo kanjazi abefuni drip esetu sandis bapa manzi dala sakudla ngokunenze ngathanazi but asikhwela pho lomculo wethu nowazi xosa trap drill bazoyazi yeah xosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi uzokwazi girls zibe kumme zonke ibrazi ngithe Xhosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi uzokwazi girls zibe kumme zonke ibrazi xa bekubuza ngobani ngqawa phekasi ubakhombise thina ukuba ngababhuti rhasi le trap drill uzogcwalisa ezethu itasi sincumisa abazali batsho baphumle kwistress nto hlala ndityala ithemba kwintliziyo zenu nam noba ngumntu ngaphandle kwenkxaso yenu nyhani ndiyabulela ngothando nobukho benu yazi ndizohlala ndinje ngoba utabhizi ngowenu ngeze ndinidanise ndixhase neembono zenu fieno man stand on my way so body back I'm it for win I'm finna stack kugcwali back no free book Kings and Basilica and I don't pack Indoka poku tibene nendo kanjazi abefuna drip esethu sandis bapha manzi dala sakudla ngokunenze ngathanazi but asikhwela pho lomculo wethu nowazi Indoka poku tibene nendo kanjazi abefuna drip esethu sandis bapha manzi dala sakudla ngokunenze ngathanazi but asikhwela pho lomculo wethu nowazi Xhosa trap drill bazoyazi yeah Xhosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi uzokwazi girls zibe kumme zonke ibrazi ngithe Xhosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi Xhosa trap drill bazoyazi uzokwazi girls zibe kumme zonke ibrazi yabo ezizithanda usinitsha pheka slums iyasitshwa siphila le way upitseka mjita khitshwa drop iverses rhoqo kodwa naskili sopreacher the only time beshuta kuxa ungona kwipicture when you bring me on your song usifunde dizeli feature loving all the hate that I get from these guys and I'm keeping all the love which I'm shown by them girls impili iyatshintsha ngokubabuzana ngam zenibhise ecaleni kwam bagcwele ngayo mtshanam keeping all the love which I'm shown by them girls impili iyatshintsha ngokubabuzana ngam Bise caleni kwam bagcwele ngayo mtshana